yande joni wittani min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde. Hande sembe habaruji men haaltana haala laabi koƴƴaɗo dow filo ko darto jande leydi men Niger gam woƴƴintine heɓa tokka laabi ɗi leyɗe meɗen gonɗe imowa jadiyankoje kawɗeɗe ceede goote gonɗe yanage afrique woni no waɗo ni enda non ni ñaw ko ɓoylito daaɗe ko ɓete men egypte ko yiyano nder région mo zender hande nde wi ama ɗum heeɓi ɗum feewi ley loctoroje to enda magaria ɗo du en nanan noy wonno ɗum sectori yewtere men pinno hande studio kala ngu haaltana haala wonƴitol ko waɗa dow fi ko darto whatsapp ko yimɓe gonno gollida ɗum enda jo en ande sanne dow majjum heɓan ko haalni en gabbatte pamten en fa woɗa sumana amadou jangan to habaruji e fulfulde goo fuki nan en puɗɗira ni hono fedde hawjinde filla ko darto cuɓaki leydi men Niger ɓe mbi cuɓaki ko waɗa dow filla ko darto conseilléɓe ɓe commune kañum e région ko waɗa nokkuje goɗɗo ɓe jeehi ɓe mbi ɓe ittowi ɗum to e nder région mo Dosso kam wonno so ƴewama ele commune mo Gorubanka Sam kañum e fahande Kardjibangu nonnon du konon tawa Tessa e Farrey e fahande du Garantiedey e Dogan Duthi Matankari e Boboy ɗum du konna fahande e Harkanasu gam ɓe mbi ɗum du konna ni hunno ko laati ɓe jaha ɓe puɗɗitowa ɗum yaade yesso ko wata ko tawi ɗum waɗama fa ɗum fode teke noɓe jirrini enda kamɓe seeni noon ni eley ko kalno eley ko darto fella koye kibaruji en kaali haala hono fande wonƴitugol ko wonno waɗe ɗum du konna kam wono tewtoɓe baccaloria wiyama hokkama lawol ɓe binda koye mabɓe e do internet gam batte hono leydi Niger tokka laabi ko leyɗe muɗum jadiyankoje gonɗe banggue hirnangue Afrique laati du konna hawti ceede goote hawtere imowa wonno tilsin dow leyɗen enda Yahaya Sadou goto e kawjiɓe filla kon darto tewtol baccaloria e leydi men Niger omo andina en dow ni enda ko asuman Chena Landimo.
Il y a un site créé.
Ne wodi nokku ittanado to wadobe tewteru talkuru baccalauréat mindata inde mum resoide de reejo mo en do internet nokkuje didi ittana gam majjum ko wadobe tewteru do inde ko e mum dun kambe mawbe jangirde de. Ne wodi ko tewtobe fu jangobe le école gomnanti e jobantedo on fu tewtobe do inde ko e mum ben no bay kebe lawol windude e wattude lamba mu en telephone e lamba mandi no wodi ko be nildete kokko juɓɓe lawol firtude ɗereji ɗiɓe lildaɗin mawɗe jangirde ɓen do nona kano fa hande ndeni bindogol ɗereji ngol hanti nden neɗɗo yottoto to yoɓete ɗom deyi ɗum fuɗɗay gollude guinanda sayyade yesso
noni nokkuje ɗiɗi latinoɗe yimɓe no faddano illu jeena lewru décembre dow fi ko darto ñawu wiyete ko fande ménagite ko ɓoylito daɗ ɗum endanta wiite dinayyi kañum e fande geza tawa kanada région mo zender ɗo endan ɓe mbi nokkuɗe enda mabɓama caggal ni hono ñawgu enda heɓama dirdinama yimɓeɓe endan daɗi yeru docteur Abou Yahya hoorejo loctoro to enda hono zender o haalnir bandi min mbiyeteɗo Moustapha Mamman San dow fi ménagite o enda
nder nokkuje gueri na walla kan hanti fa nokkuje ɗen mabɓama no wodi yimɓe gomɓe nder CSI mo bande ɓe ñawgu nangi nanga nogayi lewru janvier yimɓe capanɗe tati e joyi kanna walla kan nangi nogayi e joo janɗiti nayo maayi jeego o no ɗon ñawti joote godaɗo ni woni fini Allah fuu yimɓe no jahano garta nde ministére hawjini e cellal ɓiɓɓe leydi no woni no hooƴa laabi ganduri didde e fi on no ɗum waɗira geza Mahamman e guinne no halamaji mum andirte ni woni wulo wulo hoore nawore daane no ɓoylo to wakkati on ɗon min andinta yimɓe sarusi hawjini e filla ñawtol na walla kan on teddirka ñawtol gol no hoƴete
ara filla cellani ministére hawjinde cellal ɓiɓɓe adamaɓe ɗo leydi Niger hawtade e pelle darani dow filla ko darto cellal kewɗe ka e goni ko gaɗi hawrtere mawde gol gam batte badde pirti koye e tindi ɗo enda nder gallol ñametoyete koara teji ɗum du kondan tindi dow fi ko darto ñaw coronavirus sawrugol muɗum eko wawi waddude har filla ko darto na wallaji goɗɗi kañum wonno sida kañum e ko nandi e muɗum ɗoyru mawdu kañum e fawar jondu konna jonte paɓɓe madame Chaibou Halimatou laatiɗo goto e hoorejo fawar joni ɗeɗo pelle o andini bandimi roquette Abdourahmani fi gollal ngal ɓe gaɗi ngal
L'activité sur o no sigila kiddo momi joddini illa lewru december hitandu bidi eno gay gam waddugo balla dowdurwi diggo e nyaw pabbe sida dowru mawnu no dum wattirte der durwo nyaw coronavirus hadai ba ko ni nyaw coronavirus rabu mo wangi ardibe no woni no watta tittinkinaku der durwi didde e nyawuji tatidi dum wadi minen tawa do gam min gaddana himbe balla dow fodol hakkiloji dow nyawgu gam min kebino habaruji kewdi dow fi nyawgu fa waddi himbe gida ba jaaki loktorore he wakkatiji go gadino ko loktorobe gida attu nawabe gaddabe ko min gidi ni woni no min gatta fu himbe keba habaruji labdi dow nyawgu
bonne information
noni tanda to wite fawar joni commune mo tagazar ndu wona le département mo belleya région mo tilabir don wonno to fawar joni wadana hono filla ko darto wowto durgol e wonji tagol mbakaaji gam batte jogade ndiyel fawoda don sabbe ngad nokkure godon to wite fande ni tegef don duta kana e le fawar joni commune on enda nokku non lati du kono be kolli kulle kewde ko wawi wallude himbe heba jogon diyam dan nawtore fawoda salum udu goto e himbe wonbe jangine himbe enda nan ko halni fande du seydi abdou windi tambandi
system hadari mantika
system hadari oriba sigile jarninol awtirdin momin taiki min burtini oder leedi meda gam min giuno ko do no wodi himbe ummotobe jahale de tuba ko jaha gi o goddum ado wadum gadda biya dum gulliri tawi dum wadanta leedi meden di gannu kuje den kauta diele leedi meden bibbe diyan gudi ko deni neddo wadi wakkati yarnay to se bibbe diyan de enda gara cukka budde de enda tiyoji din enda pusa nangi du wara tiyoji din enda faanu oriba yarate mi woppe du enda kanni wadante budde laso na laso e jetati do tiyo 32 e van 32 kud 32 e te 32 to de neddo firti diyam saydan yarna ko watta metri jinay filkito faanu du enda do sirya diyan dan enda do fodde metruji didi dowto enda de hendu no wodi sey no kure den fu feewa diyan dan jipporo no awitirde din hidiri hadari oriba oni no nafa wadi min gaddi
irmudu fu no waydulla
noni jahangal gondu wadama le departement mo gaya gam batte firugol ko himbe andinde do fille ko darto hon rimnugol dabaji dun dartina nayi ko watta ko tawe ngari sube der majjundu fa handen wono beynugo mudum wattondire fa woda ko la tawe ngardi hon fawar joni ngabbay nyalnge enda e hore mu enke kettino nanen jipo hasan goto etable jahangal enda famina enda majju ko o halni fadel alu
si vous faites l'insémination
sigila jamani modermun dum adoita awdiri gari dum wadda dum watta de rimoru nagge de neddo nawtore kedum fa nagge mu rimi lawol aranul mu neddo wawam birude litreji sappo lawol idabol mu neddo biran litreji sappo e juu sigila oduni wadda neddo heba iri nai lobbi omo beede du fa handen sembe fanyol nai gam wiige fu heba der sigila o endan de wadi hitane lebbi jeego no wawi adaredu kanduri tawidu de en dari nai mede abadaji wiige seto wadi duubi tati te lebbi nay den ko ada redu rin sigila odu ni de en dari waddanta nagge na wiige fu sadorna har ko darta cellal magge o mo wallira du fa handen dum utira sembe rabu nyawuji e gayi e na idabudi
fenerien au niveau des animaux
arfila ko ndartu nguluji ledde ko waddu konna ni ko watto hectareuji ujina didi kanyum woni ko wuli fa e kema jegon dum ne du konna am gen ko watto ina sap won ko dum nyaami dum won ko der region mo maradi hitan jabbinde enda yeruno faane colonel Hamadu Adam Kaujido filako ladde jaayto en faminiri bande min Mohamed Mamma
la situation des cas de feu de brousse
har filako ndarto nguluji ladde ko waddu enda ni ele hitanden hectareuji ujunaji didi kemi jeegon kanyum won ko dun nyaami giyane ko dum bonni won antonuji ujunaji sappo hit ka o enda dunade noga e go lewru janvier taweden ginanda mi matay fu to wi'a ngulugu wadi no wodi gollei ko no wadde gomnati kay waddi ko watta million sappo dum du kondan wallan himbe ngada gurti hakkunde kudol di enda no reena ko watta hectareuji ujunaji sappo e kemenay nonon du kondan no wodi hono wallitobe mi wiitebe kadel waddi ballaga mudum akidam ton enda be ngadi laabi ko sento no kuyde enda do kilometreji kemedidi dum fu ko watta ko himbe hisa ngulungu non to jonkay ni basi o funi hara himbe ni hediri se yewama kan woni himbe kan haani hakkila sanne sabo wakkati godo nguluji go selde yii na andi yebare wadi dum wakkati gon jaatne do miija hono hen sar mi enda to don ni gacci o foni
premedité c'est ça le problème
hande al kamisa o ni meena mo leedi Niger yahan latida bal e Congo démocratique don RDC noni ɗum no dartinani jahangal jeegaɓal ko darto chan ko wono watto ende cameroun. Ɗum waddi ko fande ni min landeke hono mballowo ekkitowo mena o ende mbiteɗo Hamidou Harouna, ɗum won sa mena e nder majjum.
Be pour aujourd'hui
ko handen ɗum miɗo wawi wiide on ko fedde latoɓe balɓe kongoɓe wona fedde fotonre non fa min mbowi jalade ɓe wakkati no lattol bal ko leydi kongo ki sasa de miɗana ko handen ɗum mohen non fuu heɓa do hemre capanɗe joyi joyi. Seni min keɓa jalade ɓe handen la sara o ɓuytari mawde ɗum laata nimin. Miɗen tawadu e lawal tataɓal amin ko lattol bal. Min mbowi wadde lattol bal ko feccere naya ɓere ɗum e jiiɗam miɗen godi sa'a heɓude natol e lattol bal garongol. Keppodira amin gol min gaddi e libi ɗum ɗum metti kan sanne ba ko sukaɓe amin ɓe tikkinkinake gaɗi e bawɗe mum fo hawtade ekkintino mabɓe biteɗo Harouna Ndulla o. Min kanana wattudeno wattande worre e heɓude wadde lattol amin ɗiɗaɓol kerani min gol.
Hey banna no gonɗa, ko woni habaruji on?
Subhanallahi bannirawo warjoɗo haalana.
Alhamdulillahi tunde meɗon kira woodi ko wonde ɓerna an ko jimmi mi haalanma dow majjum.
Wai in ko heɓi himɓe bangerde en no
keñi mi ƴoye lumo nde loore faaba faaba ɗon nanmi reɓe ɗiɗigo iɓe kira. Goto on moɗon batana higo makko ɓi ko dabbo loktorojo iɗon dogge nde leñol e himɓe kureere.
Inna lillahi hunde o wela banon nanol
hannon no nami dahirde maɓɓe innira on yiɗi ɗiko golle loktoroɓe mo alta kanjum waɗi himɓe kureere e leñol iɓe dogga mo illa wurtaki ñawgungu covid-19.
Hannda himɓe nanga hulugo loktoroɓe
kulol ñawgungu covid-19 kanjum waɗi himɓe gari iɓe dogga ɓe enɓe yamɗa iɓenɓe magata ɓe fuu.
Non non banniraawo, seeda en kawdiri ko'e meɗen en tokki laabi joƴƴinaaɗi kisinayiɗi himɓe imma ñawgun en nden tan non ketten kisen imma maggu.
Innira e ñaño fuu no tawoy mo imma woya ma ñaamata ma yahata gollel.
Ɗum ɗo yo anninoore noon de studio kalangu waɗi hawtaade e ministére kawjiiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.
Le yewtere pinno hannde en kala haala whatsapp ko laati wiyama fuɗɗititte jeetati lewru février won koɓe gonɗi ɗi ɓe gaɗo fuɗɗitogol endan gam batte hunde fof ko waɗata e feccidama e facebook e hoore muɗum fa keɓen paamen fa woni nani ko jo en ande haali e dow fio.
Ɗum waɗi wakkati ko whatsapp waɗi andinore e wiide kono waddan bayle har ko darta dow gollidol muɗum ɗon e lawal ngal ni gollidoɓe emun ɓen peccidi tanana golleji mu'en e facebook ngol lawol koƴagol weli gollidoɓe emum.
Avec dow fonditol kesol ngol whatsapp yiɗi joɗɗina nde ni waylay ko sini waɗugo fuu min kay mi wurtoto nder whatsapp on lay.
Min mi wurtake whatsapp gam arande ni ko wadduno kan dow whatsapp o enden kan woni ko miɗo milanno noon dow whatsapp o enden ko neɗɗo waɗa fuu nder dena ko wonno waɗa ɗum.
Ɗuɗal himɓe gollidoɓe whatsapp hooti nder sigilaji internet gon amma min kay miɗo miija ko fuu no laatoyto go'o.
Julien Loboto jom andale dow filla gollitirɗe jamani ko wiite internet binduɗo dewtere dow facebook nani ko fammini dow majjum.
Derrière cette mise à jour
nder wakkati heyɗintina moƴƴina whatsapp ko adeno joɗɗini nder siri mum fuu to he lawol gol enden whatsapp no hiɗi adude ɗum noon joɗɗina hawrodire du fa handen e sigila facebook. Wakkati kawjiɓe golle whatsapp gi'uno ko himɓe no ɗon no ɓurto nawtorade whatsapp o enden sey ɓe mbi'i to facebook faɓɓina wakkati bi'aɗo on enden yara feccere lewru mai de en daari ni laaɓi kawjiɗi filla denaku e moɓol are dow internet ton leyɗe tubakoɓe iɗum ɗowtano laaɓi ɗi sanne ɓurde leyɗe afrique et
amérique.
O fiidu wala fu laaɓi laamu cinganaɗi gammum ɗo nder africa yeru no cyprian tankey laatiɗo joɗakeno kawjiɗo filla gollitirgal internet ko wiite google nder leyɗe africa kaloje ɗemgal faransire wiiri
dow laaɓi kiite kawjiɗi filla o ni ɗo leydi niger nde lawol laamu leydi fuu wi'ay ko ɗum hegaki ɗum waɗe denne facebook kay daran noon ko iɗum hegani ɗum leyɗe tubakoɓe kan en kay cinguno dangare ɗe dow mum'en ɗum tugoto ɗum nawtoro ir internet tuji ɗi enden tawi ɗo afrique nder leyɗe mum laaɓi laamu leydi fuu noon cingaka.
Amma gollidoɓe e internet o no ken tokkitade yaadu yeeso keɓteɗo nder bayle kese koddirɗe waɗede dow filla gollidiggol e mum
dow yewtere whatsapp woni woni ko mbiyami assalamu aleykum mbaletejam waɗi.